car.
Popping me the truck.
Aye. Joe Duck. The Black Lion.
Oh yeah, baby, nakupenda sana. You were all over sweet like a banana. Ever fresh beauty, monga cheka mwana. With a perfume, kupele banana. Oh yeah, baby, nakupenda sana. You were all over sweet like a banana. Ever fresh beauty, monga cheka mwana. With a perfume, kupele banana.
Yuck, yuck, yuck. Harakini yuck, yuck, yuck. Ah, yuck, yuck, yuck. Harakini yuck, yuck, yuck. Ah, yuck, yuck, yuck. Harakini yuck, yuck.
Oya baby shumbo musana, chitamunga wa mwasavana, shakulekete nkama. Ayo, asha red light na green light, never fepa mulu paka all night. Leta boze na black table, wite nava nobe ninji susha table. Pukunyo mubili kwa titeza, isula njingilinga kalizi. Nabana gelo ediza, eve ama vino kwa mpasa pizza. Oya baby nakupenda sana, diwa olo wa sweet like a banana. Ever fresh beauty monga cheka mwana, wela pafupi nkupele banana. Oya baby nakupenda sana, diwa olo wa sweet like a banana. Ever fresh beauty monga cheka mwana, wela pafupi nkupele banana.
Yuck, 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 anakiri yuck, yuck.
Baby nakupenda sana, wewe ni tamu kama kabana.
Milele nzuri nzuri kama ntoto,
njoo karibu
nikupendeze.
Oya baby nakupenda sana, wewe ni tamu kama kabana.
Milele nzuri nzuri kama ntoto,
njoo karibu nikupendeze.
Yuck, 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 harakini yuck, yuck, yuck.
Manan, you are my little manan. You are my little.